Leo Metro sukari do.
Tunapendana, tunawachana, tunamangana, tunarudiana. Korogana, 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 korogana. Nani penda vile na kupenda, ukini wacha mazenda kuhata. Korogana, 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 korogana. Natuma text juu WhatsApp umeni block. Call me back ukipata missed call. Kujam jam baby ya cha izo. Catch feelings, baby, please stop. Cruising on the high when missing my fog lights. Na mina miss skinny kumba all night. My middle finger between your thick thighs. Hanging in my glass, I need some ice. Sipping, sipping, I feel so nice. Bazenga mami and my sugar and spice. Nini ndafanya ndo ni make things right. Nisha kubali nili blanda this time. Sipping, sipping, I feel so nice. Bazenga mami, my sugar and spice. Nini ndafanya ndo ni make things right. Nisha kubali nili blanda this time. Tunapendana, tunawachana, tunamangana, tunarudiana. Korogana, 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 korogana. Nani penda vile na kupenda, ukini wacha mazenda kuhata. Korogana, 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 korogana.
Uko fiti, misko fiti, uko wapi, simu shiki. Niko soba, siko tipsy, sija kuona, naisha pita wiki. Kwani you feel pain yangu kwa irithim. Niko hustling, riko niko jiji. Niko wapi, kwako chini, na uchogi, anabonga mingi. Na kutaka, niko needy, na hizo soft lips na zinyonya lini. Nakumbuka, hizo makwiki. Nakumbuka hizo makwiki.
Sipping, sipping, I feel so nice. Bazenga mami, my sugar and spice. Nini ndafanya ndo ni make things right. Nisha kubali nili blanda this time. Tunapendana, tunawachana, tunamangana, tunarudiana. Korogana, 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 korogana. Nani penda vile na kupenda, ukini wacha mazenda kuhata. Korogana, 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 korogana.